melodies, beautiful memories, beautiful melodies, beautiful memories, beautiful melodies, beautiful memories, beautiful melodies, beautiful memories.
Hichi kitu kama kinanipa feeling, hichi kitu kama kinanipa vibe, hichi kitu mama nakipenda kinanipa raha. Hichi kitu kama kinanipa feeling, hichi kitu kama kinanipa vibe, hichi kitu mama nakipenda kinanipa raha. Hichi kitu noma nakipenda kinanipa raha. Hichi kitu kama kinanipa feeling, hichi kitu kama kinanipa vibe, hichi kitu noma nakipenda kinanipa raha.
Once upon a time nyumbani kulikuwa na radio, ndipo alipozaliwa Slim Solid for ready know. There it goes, little boy, listen to Professor J. Cassette ya kwanza kuown ilikuwa ya mwanafe. Wait, I remember Ace of Base, likuwa na upenda sana daddy, alikuwa na tape. When I listen to them, I still cry to this day. They remind me of my father before he passed away. Swezi kadanganya, nimecheza sana Lingala, nikimua Icam nipigie Bobo Rudala.
Nimekuchagua wewe uwe wangu.
Then I met a man by the name Eminem saying, don't you wanna grow up to be just like me? I said yes, I wanna grow up to be just like him. Hey yeah, that's the reason ya mimi kujita Slim. Unakumbuka kauli yangu nacha music, but I couldn't. Nikiondoka kuna moody na niambia ni rudy. Sina budi sababu muziki upo damuni, na leo siku nitakuwa tongwe. Karibuni, dedication kwa wote wanawimba bafuni. Na siku nikiondoka, oh don't cry, Billy Law is not dead, play blind.
Hichi kitu kama kinanipa feeling, hichi kitu kama kinanipa vibe, hichi kitu noma nakipenda kinanipa raha. Hichi kitu kama kinanipa feeling, hichi kitu kama kinanipa vibe, hichi kitu noma nakipenda kinanipa raha.